Wow, hey, tiens. Nani. Tout.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Hey, kubonga mtabongo kukwenywa mwezi bonga side zetu. Tuki pull up ni wevi, heavy wezi fika side zetu.
Never.
Home and away, wezi to overplay, wezi shinda side zetu.
Mifika ma side zenyu, kikuja kuteka makai retu.
Size yetu.
Mwezi fika size yetu. Kubonga mtabonga hizo pande za kwenye mwezi fika size yetu. Size yetu. Mwezi fika size yetu. Tuki pull up ni wavy heavy. No, mwezi fika size yetu.
Yeah, I wake up and get it again. Mashawadi be 10 over 10. Nilithon kishika the pen. These rappers is dying again. I'm anonymous pishi ni carnival man. I'm the king in the den. I'm back on my shit, yes it's lyrical fitness. We never ask kissing a man, no. We speak and I vibrate too. Demi yako na die dead true. Kwa studio na die late too. Na bifu kileta ni rapa papa mina ikata tata then I digest too. Na tangu ninge ndani ya game walisema napenda madoido. We put in the work yeah we hustling juu tunajua malijo iko. Wasani wachuki wakwende na uko usikuje hapa na iyo iko. Kadonjo kisumo manyonge ni rumo kiwayo wapate miyo iko. They know who I am si lazima nionekane. Every time I'm on the track I get them a run for the money. I have them be talking. Na wachanga wangangane. Papa papa makofi kwa chest no juu unabonga na nani ha?
Kubonga mtabongo kukwenya mwezi bonga side zetu. Tukifika ni wavy heavy wezi fika side zetu. Home and away wezi to overplay wezi shinda side zetu. Miufika ma side zenyu kikuja kuteka makai retu.
Size yetu. Mwezi fika size yetu. Kubonga mtabonga hizo pande za kwenye mwezi fika side zetu. Size yetu. Mwezi fika size yetu. Tuki pull up ni wavy heavy. Nigga wezi fika size yetu.
Onde tukifika flow zinamwagika. Thikiana nataka ni kamwone thika. Chupresi yangu pandanga kila dakika. Mucho mangarifa niwapatia marifa. Kama kalifa na stones inashika. Rauka mangware na mshonga na bipa. Napanga kafifa uyo loser nilipa. Elephant kwa room na piga goli clipper. Yeah. Imekwa so long don't drop. Mafano na itaka wana ingonja eagerly. Misifanyi na pupa. Misifali mina jijua wezi nchocha na sifa mi. Uliza nani ya na rapping proper. Na piganga hard itch na si Tiffany. Na tangu noseless kama Kimbo. Na pop kama pimpo na sakwa na Kimberly. I been low key. Nasaka machangli homie. Heavyweight killer mefika. I'm dunking these niggas like Shaquille O'Neal. Budu utaluzu kileta kifua. If you wanna compete with me. Na stoki kejani kapori ya ina kitu. If I ain't got something on me.
Yuko ni vendi, kato ni vendi. Benga na daga ya chuma ya welding. Chuma ya welding. Nataka ni spend but me wasi pendi. No no we can be. I got the money but I ain't be sending. Convoy is ending.
Fika ni wavy heavy wezi fika side zetu. Home and away wezi to overplay wezi shinda side zetu.
Mufika ma side zenyu kikuja kuteka makai retu.
Size yetu.
Mwezi fika size yetu. Kubonga mtabonga hizo pande za kwenye mwezi fika side zetu. Size yetu. Mwezi fika size yetu. Tuki pull up ni wavy heavy no wezi fika size yetu.
Yeah.